ya kala ngikhathaza madoda
ungabaseleni
ayi ngeke ngifunde emongujwa
washo